Wapinduzi jina kubwa
Papa Juma
kazi. Ebu ringa ringa kidogo nikushike bila pupa songa kidogo. Unani bambo kichanganya bina chizi msupa nikushike fete unipake mate. Ebu ringa ringa kidogo nikushike bila pupa songa kidogo. Unani bambo kichanganya bina chizi msupa nikushike fete unipake mate. Unazinga tia bila pupa nia unatingishia mina chizi pia. Izo matiki dome beba mtoto chili wa malavi anasema si sana. Ukiwa mshamba utasema noza sera ni vile ajipichi anonesha kama vera. Sidi kaa wachambulie wakakuwa ukizibam. Kisha na tafto kuna lafu kitingisha nyuma hazi siti kune ita. Hakuna stick wala speech kukompea. Ukisonga kidogo wapinduzi wanateta. Mtoto safi bonga figa mapozi. Aditi kuzitoa itabidi iwe ni mali. Meza mate na chunga usinyongwe. Sijaficha manake ulafi niko magiza. Mabusu kudosi ndo sifa kipeste. Sichoki kutazama nita mpa za chifuka. Ebu ringa ringa kidogo nikushike bila pupa songa kidogo. Unani bambo kichanganya bina chizi msupa nikushike fete unipake mate. Ebu ringa ringa kidogo nikushike bila pupa songa kidogo. Unani bambo kichanganya bina chizi msupa nikushike fete unipake mate.
Kai mama karembo hakianani suliza msana mrembo. Toto safi anafanya nifunde shingo. Super lit, super hit, super single. Boss, akiringa ringa kidogo anafanya najikuna kuna kisogo. Akitingiza madiki gana hisi ni natingi kakinona menejificha. Baby, chotu piga chapikicha. Situ dance, bam bam chikicha. Mpaka chini ebu wine and boogie down. Kakekubamba, taxi za itisha. Kiko nini, drinks we itisha. Tuta spend time, tuta pitisha.
Mimi mshai
anachora maziki zag. Na akismile mi hubaki na jizika. Sweetie, come shore. Nikushike kwa kiuno kwa upore. Toto msupa pia kampore. Kimafisi ngani nyumba kwani wapole. So, tingisha, tingisha, ah. Zungusha, zungusha, ah. Pinduka, pinduka, ah. Geuka, geuka, ah. Kata kiuno, ah. Kata kiuno, kata kiuno, ah. Kata kiuno, tingisha, tingisha, ah. Zungusha, zungusha, ah. Pinduka, pinduka, ah. Geuka, geuka, ah. Kata kiuno, ah, kata kiuno, kata kiuno, mikase sukasa.
Ebu ringa ringa kidogo, nikushike bila pupa songa kidogo. Unani bambo kichanganya bina chizi msupa nikushike fete unipake mate. Ebu ringa ringa kidogo, nikushike bila pupa songa kidogo. Unani bambo kichanganya bina chizi msupa nikushike fete unipake mate. Ebu ringa ringa kidogo, unitingishia kidogo. Unanifanya minataka, baby girl ya nibrani takupa. Love you girl, ebu ringa ringa kidogo. Unitingishia kidogo. Unanifanya minataka, baby girl ya nibrani takupa. Love you girl.
Sini ringa ringa kidogo, ay. Nikutingishia kidogo, ay. Wanifanya minataka, baby boy anirani takupa. Love you girl. Sini ringa ringa kidogo, ay. Nikutingishia kidogo, ay. Wanifanya mina data, baby boy, anirani takupa, love you boy.
Ebu ringa ringa kidogo, nikushike bila pupa songa kidogo. Unani bambo kichanganya bina chizi msupa, nikushike fete, unipake mate. Ebu ringa ringa kidogo, nikushike bila pupa songa kidogo. Unani bambo kichanganya bina chizi msupa, nikushike fete, unipake mate.